kiti sila nubani gandhi Uwawe bonke baya shulei gandhi Uwapala banga kiti sila nubani gandhi Uwawe bonke baya shulei gandhi Uyaba pala base msinga sila nubani gandhi Uwawe bonke baya shulei gandhi Uwapala banga kiti sila nubani gandhi Uwawe bonke baya shulei gandhi Nombalo za mwushu ni gastebi uye tulega Yeye sila nubani gandhi Nombalo za lushu ni gastebi uye tulega Yeye sila nubani gandhi
Yeah.